ngisho ebusuku nasemini loku ngiphanda isopho. Yabona sikhangeza sibaningi, bengithi gogo cela ungivulele amasango. Gogo kunini ngikhalela le mpilo, sengisho ebusuku nasemini loku ngiphanda isopho. Yabona sikhangeza sibaningi, bengithi gogo gogo hayi gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto sithi gogo gogo.
Go, go, go.